Street Profit 350 niggas. Get us.
Shapa kira king of music chofrozana.
Usheta wabana menso mami. Ngona kwa tita umona.
I love this.
Oh. Ninja shokoko langa chite mwiko. If you muntu hengesh. Ukushti de vintu ifya kukusansa mushana. Ngole mwine tamunta shande umfwa kwa tibusha. Ichi chite mwiko usha. Nde umfwa kwa tibusha. Nishi wa ichibeda so umuntu ewo watemwa tanshi nibambia hatemwa inu mutima ule kalipa etinji tukuli tenji kumashoko mdapata etinji tukuli tenji
kwaito light na dishiba muri basu muri basu mula wala kata mipala kanya kukasu
numba te hati vantage no 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 vena kana mamine no 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 zukumba kuti hunikunda wezo nina machepoza wezo kamba kuti suza nisia ala wezo nina machepoza ita kumpule yene mami tene DVD
DVD
nala kuleka kufenge chileka ita kumpule yene mami tene DVD
DVD
nala kuleka kufenge chileka tawaba na menso mami mbona kwa tita umona. Oh, oh, oh. Ninja shoko kulanga chite mwiko. If you want to engage, you push the defeat. If you go sansa mushana, go limo ineta munta shande umfwa kwa tibusha. Ichi chite mwiko busha, nde umfwa kwa tibusha. Nishi wa ichi beda so umuntu ewa watemwa tanshi nibambia hatemwa inu mutima ule kalipa.
Nawa, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Itinchi tepuli tendi
Sharp Disappointi isu mangani we watch Tangani we vachi tanaka suba parafi Tanga wadishi batia chute mwefyanshi mwamba Wala bangesabi tuwale ipada mambech Konko chipano mtinangu mapepo Ngana kumona mashokora ndetere mpepo Nga vale landa no musungu bamubepe shafia fintu mwante menu Nalele leja
Shita wabana minso mami Mbona kwa tita umona Oh, oh, oh. Ninja shokukulanga jite mwiku If you muntu lingeshi Kukushti li vintwi Fya kukusansa mushana Kulimu imeta munta shande Ufwa kwa tibusha Ichi jite mwiku usha Nde ufwa kwa tibusha oh, oh, oh. Nishi wa ichi beda so Nibambia hatemwa Ini mutima ule kalipa Ketinji tepulitende Kumashoko mdapata Ketinji tepulitende Nchi moya mbile nga tete mkwishi
5-2-8
Simta moga chatingo kwa ngala kumutima wa munu
Yo kwa Sliman Boss Jeff Era Shivu Kombe